Bonjour. LG, the African princess.
Kama jenereta, moyo wangu unandunda unanipeta. Mwenzako unaogopa, naogopa. Mimi naserereka, yani kwenye tope naserereka. Jamvi na mkeka, kwako nimeweka. Baby natamani, ifungwe moyo uone nilivyo ndani. Kama ni thamani, mfano wako ufanane na kitu gani? Because I love you.
Chica.